twebwe twabikoreye muri kadiri imwe yacu yuko dukorana nawe kusasa inyungu, tuvuga ko mu by'ukuri uburyo yafashwemo ari uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga, niyo bita kidnapping. Tuvuga ko igihugu nk'u Rwanda niba kiri mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaeda. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigize gikoranwe mu bibi bya kidnapping. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi, akaba afitiwe ubwenegihugu bwo muri Bubiligi, aribo bagombye kugira uruhare ku buntu.
Muravuga ko yashimuswe ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana.
Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuki se bagomba kumubeshya? Byatandukanywe no gufata kimwe n'ibizarika, ariko kuko bakoresheje amayeri yiza ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu Burundi babikoresheje ngo babakubwirize bazamara abantu ahubwo bakomeje kandi yabo. Icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe atajyanwa ahantu atigeze ateganya ngo tubibone, kandi ntawamenya n'ibyo bamubereye mu ndege, bagomba kuba baramusinzirije bakamukangura gereza.
Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe, bwo yaba ari ibyago cyangwa ari abeshywe, wamwihorera akagucika?
Umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga?
Uretse
kuba bamusanze mu gihugu cy'u Rwanda, kuba tumuzanyemo umugu ku mvuka n'ibitemewe, atari n'umutwaye, atari n'umutwaye.
Ariko Rusesabagina ubwe yivugira ko yabeshywe n'umupasiteri w'Umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe, yasohoka azi ko asohokeye i Bujumbura agasanga asohokeye i Kigali.
Umupasiteri ntabwo yamubeshye, ahubwo abantu bamenye niko byumva, abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri ahari amushaka, ariko umupasiteri ntacyo yamubeshyeho cyangwa se umupasiteri niba ataramubeshye yaramugambaniye mu kigo. Nuko bimeze. Cya gatatu twavuga ngo ni ikiriya cyerekeranye n'ibintu mu Rwanda, umusefu duta ntakiboneka, yari akwiye kugaragara agahumuriza Abanyarwanda kuko kuba adahari yateye icyugazi kandi yizize na
ariko ejo bundi yaragaragaye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi.
Ndakubwiye ko ari we waragaragaye muri iyo, kuko abana b'Inkotanyi bavuga ntabwo twababonye, agira harya avugira bakabatwereka bakamukomera mu mati kureba none akabona gufata ikamba ariko byanyuma. Abandi b'abahanga bavuga ko ari ibintu by'ibihimbano, ikintu cyazaba cyiza ko kuri gukora ngo babivuga yahaguruke agiye kuri stade Amahoro cyangwa atagiye kuri stade i Nyamirambo aramutse Rwanda azareba uko abihimba, kanone wari umunsi mwiza wo kwibuka yabateye igihugu bakaba bajya wenda ahantu hamwe, niyo yajyaga muri resitora abantu bakamubona, ariko iyo yaje ku giteka ajya kwihisha inyuma ya za mikoro ntabwo tubyemera. Hari n'abavuze mu ndege ye none yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.
None ejo bundi ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye, ririya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ariwe warivuze? N'abandi ariko ntibari bahari.
Ariko niyo uvuga ko arivugiye mu kureba ndetse imbwirwaruhame tubwiye nk'aho batagira muri conference cyangwa se sinzi nuko yarivuze n'abandi kubera iki kintu cya kovida kuko wa muntu ari bari bahari, ariko nagize umuntu umwemereza ko umuntu yavuga izi sipuru ry'abarizo.
None murashaka ko abigenza ate? Icyo mumwifuzaho ni iki?
Nuko yakora nk'uko yakoraga mbere yije akarubana aje ikintu cyose tumushakaho. Ese kuki yihisha n'iki adini? Ikintu cyiza numva icyo tutaka ntibatubwire bati umukuru w'igihugu atarwaye, ntabwo tuzaba azi ko ararwaye, nta muntu utarwara ararwaye ntakira muzamurimba. Ni ibintu by'ingenzi ntibihagije, ariko rero umuntu wengine kwa wajie kujua mangu kutiwa kana kana mafutu na kutiwari mangu alika kwa za publikasyo mudini na kwa wajwa shodri shura kuyusara
Mugusa wa zabugana tukwajira mungu mura yu mashaka yosu mgiye ni wewe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda ntabwo bufite
ntabwo bafite n'ubwo ntabwo bafite n'ubwo kubona yuko maze kubona byinshi napfurira abantu benshi hari nabo umwe nafusite bamukeneye inda twite yitwa hasi n'umwana wa Rwanda wagira ngo yarasamiza ntabwo rero n'ibihondo byarapfuye nakatukwagira mu kuzuza imyaka 20